girl.
Not the buy
yes, please. Exclusive from ZambianTunes.com.
Is it in a way that was an artist in my head? Is it in a way that was an artist in my head? Is it in a way that was an artist in my head? Is it in a way that was an artist in my head? If we don't visit, we know, chop your money. If we don't visit, we know, chop your money. If we don't visit, we know, chop your money. If we don't visit, we know, chop your money. Ya fika time waka manoma wa mamwako. Any time waka manoma wa tharapukako. Mama kula muba, aliyeze ni baya. Mama kula muba, aliyeze ni baya. Any time yonka la taiti na wako. Kwala roza peza wewe na watenga wako. Kumakala kukula muka. Kumakala kufuku nyuka. Kuibara na kubondi. Borondolo la kuseni. Aliete na angova. Ave nangu na matenda. Ave nangu na mamimba. Ukari wa Disemba.
Iti tena weta kusana Disemba yeah. Iti tena kusasa muka Disemba yeah.
Chop your money.
Kamanthika kusekela wechana. Landa pafimdu kushana na kana. Mwenefyo wanse vashana junjwana. Mwafne mdapa valete chakwana. Banda pobia kubonishile welela. Chalikale shila yefyo tuangala. Kuno tuwabata kwa wampu wankusa. So tambe umwenefyo tubukusa. Bigi bokosi nanumea tunkuma na fratami. Kana mafya kachinda mati. Sembe musango fefya pusa na chopira. Poke na demusha fena. Festival season mwenefyo nani. Ngakuba mbonabo valete ni mpena. What ma, hello shila pera. DJ na ye, natale kwa kufifia mpula.
Iti tena mweta kusana disemba ye. Iti tena kusasa muka disemba ye. Iti tena mweta kusana disemba ye. Iti tena kusasa muka disemba ye.
Iwe yumfise wino, chopu yumane. Iwe yumfise wino, chopu yumane.
Chop your money.
Exclusive from ZambianTunes.com.
December.